to the music surgery.
Whitey, whitey,
whitey,
whitey, whitey,
whitey,
whitey, waambie Mungu amefanya tena.
Whitey,
whitey, waambie Mungu amefanya tena.
Whitey,
whitey, whitey,
whitey,
whitey, whitey,
whitey,
whitey, waambie Mungu amefanya tena.
Whitey,
whitey, waambie Mungu amefanya tena.
Whitey,
walitaka kuniona chini yao, Mungu kanibariki, ona na waachia vumbi yao. Walitaka kuniona ninateseka na mikopo, kutwa kukimbia kimbia na kulia kama mtoto. Hawakutaka katu maisha yangu kuwa na furaha, kwao milo mitatu, kwangu mmoja unawapa shida. Ikipendeza kidogo wanakunja midomo,
wananuna.
Walitaka shida zangu zisifike kikomo, baada ya muda kitambo Mungu kawapa somo. Yani walichokikata yeye kakipa promo, kumbe Mungu akikosea ndo amepatia.
Hakosei,
kati ya wengi kanibariki na hawaamini. Akili imewaka sawa wanasema,
haya ni maajabu, imetokeaje hivi, imekuwaje? Haya ni maajabu,
hawaelewi kivipi Mungu kanibariki.
Haya ni maajabu, imetokeaje hivi, imekuwaje? Haya ni maajabu.
Nenda wimbo kawaite, waite,
waite,
walete,
walete,
walete, waite, waambie Mungu amefanya tena.
Waite,
waite, waambie Mungu amefanya tena.
Waite,
waite, waite,
waite,
walete, walete,
walete,
waite, waambie Mungu amefanya tena.
Waite,
waite, waambie Mungu amefanya tena.
Waite.
Nimekuwa hadithi, wanataka kuzisikia habari zangu. Yule kikaragosi niliyekuwa kama mateka, na wapa ukakasi wanaozifuatilia njia zangu. Mana hawaelewi nini siri ya mafanikio yangu.
Kumbe yupo mwamba, simba wa Yuda ameshika usukani, anafanya miradi na tena na vimba mpaka wanalitamani.
Walosema sitofunga ndoa,
wamelala, wamelala.
Waliosema hatufiki popote,
wamelala, wamelala.
Walosema sitatoboa,
wamelala, wamelala.
Walosema napoteza muda,
wamelala, wamelala.
Kumbe Mungu akikosea ndo amepatia. Hakosei, kati ya wengi kanibariki na hawaamini. Akili imewaka sawa wanasema,
haya ni maajabu, imetokeaje hivi, imekuwaje? Haya ni maajabu.
Hawaamini.
Haya ni maajabu, imetokeaje hivi, imekuwaje? Haya ni maajabu.
Nenda wimbo waite, waite,
waite,
walete hapa katikati, walete,
walete,
waite, waambie Mungu amefanya tena.
Waite,
waite, waambie Mungu amefanya tena.
Waite,
waite, waite,
waite,
walete katikati, walete,
walete,
waite na wachawi wote, waite,
waite,
waite na wamea wote, waite,
waite.
Imewaka sawa wanasema,
haya ni maajabu,
yani hawaelewi.
Imekuwaje? Haya ni maajabu.
Hawaamini.
Haya ni maajabu, imetokeaje hivi, imekuwaje? Haya ni maajabu.
Walosema sito